yaga nti nja kukyusa nkwate mu lugendo okutta zizino zinese era mudde bukunja mukyaggwe nalaga nti nja kukyusa nkwate mu lugendo okutta eno zizino zinese era mudde bukunja mukyaggwe kinyongera essanyu bannange ngamba sanze embeera eno okwenense tumbula ng'obwato mukama yeebala tekyakkuuma singeta wanganye eno era mpaawo walittembe wano olaba n'obute buyuya osanga buyaayaana bambi nga ne kuba kati ekola bwetyo abantu abaggwedde amaanyi agasimu mbafootolerawo kyokka tulabye bannange waliwo n'abafa enjala eyo mu bulumi obw'enjawulo nga n'amabujja osanga omwo ne bufa nga butezza obugalo bambi mama ogataka abalya z'amaanyi kona ab'emitima emitemu gityo zisinga sikyaliwe nti kuba buli kenkola nfunamuko naye maama mulya z'amaanyi yantambuzanga kannawuno nti olowooza n'obulw ekyo tubikola n'ojja omala agabeererawo otyo kuba ddala awazaalwa okaaba era tusibulira mu miranga emitima bwe gityo simanyi nze egitalina busaasizo egyo emiryake n'egy'emirululu abaddu ba sitaani aba awoneta aneta aneta kitalo nnyo tulabye bannange aneta 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 kitalo nnyo tulabye bannange okufuuka eddiini nga n'akukulembera asinza atyo ne bavunnamu ekirya z'amaanyi baakaggwa ensonyi mu tulya mpogola kati nsi bwetyo iyo bwetyo ddala bwetyo olowooza n'obulwa ekyokubikola nsi bwetyo iyo bwetyo ddala bwetyo olowooza n'obulwa ekyokubikola balodi tuzambala naye tuli luno nze mbula okujambula nsigale ntyo agazibu gajimba ewange ne njanjulira okuggalawo enju mpale n'ensi ngendebwe ntyo omukama yaalimanya ye naye ate bwengira nkubamuko gende nkaluubiriraani oyo oteyabiza obanga muto leka nga wawoma maama nse mpala budde bannange tugendeza sikyatunula nayo olwagazibwa agagwangalatto okutubuuza essanyu engeri bwetyo nabituga tusaana okukimanya titekuba kusiina ekyo nti oba kukkuta nsi nedda esseeyo mu lugendo watyo ekyo nedda aneda chigambo kukaba makazi posi na bana na yomsa janzirantiao nikaba masiga chivachecho miramanya chigambo kukaba daratala kubera kufirwa mposi nokuo kwa manyi na ikaba tibiralebyo dala bwali utonga mbuya wentyo kwamba nokula kula kweta wakati horusi simanya wichicha ndabirao mwandi miramba hao nenzi jukire chachia jange chingamba tanaza wabambi na mbuza ange chimwe satawa kwe nchikuroli mwenywa nenevo za mongeri chenzo kumuka kubafuwa basa nenda irana ya kato wintio chichena lima nyicho maso mbuliomu na faire ya gazi bugee kubocha roche pweli kulika Nobikulirwa kuya Paulo nga muli mu kokolo ombienda Kiratendeza agapalinze Gwe buli kimu okugukira wano Zinewe kuba kupanga bakyala Buli kwenfuna mboya na maso
Kubali mungu mio na avali obutaretio Nekubaka kwenso nye jachikona